Best quality.
Glamour I'm saying. Ndio. Ina fly sana kusikia hii. Ndio. Asa mpona kaonekana? Asa mpona kaonekana? Huyo. 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 Alakati na kitundo. Mandari kwa biti. Huyo.
Manda, manda, manda.
Sisi maisha popote. Falsafa maisha popote. Sisi maisha popote. Kiuni moja maisha popote. Sisi maisha popote. Nasa kiuni maisha popote. Honamang, honamang, honamang. Honamang, honamang. Tim kama tim wepeleka tembele. Tim kama tim wesogeza tembele. Tim kama tim wepeleka tembele. Tim kama tim wesogeza kitunda shule. Tim kama tim wepeleka tembele. Tim kama tim wesogeza amore nature. Tim kama tim wepeleka tembele. Tim kama tim wepeleka ona mama nklifu tanklino wanklitoa. Klifu tanklino wanklitoa. Mama nklifu tanklino wanklitoa. Klifu tanklino wanklitoa. Dulija ifan klifu tanklino wanklitoa. Klifu tanklino wanklitoa. Mama klifu tanklino wanklitoa. Klifu tanklino wanklitoa. Stop an klifu tanklino wanklitoa. Klifu tanklino wanklitoa. Ato champion bear. Ato champion bear. Ato champion bear. Sailo alodi. Ato champion bear. Ato champion bear. Ato champion bear. Mweusi kama kankaya. Ato champion bear. Ato champion bear. Ato champion bear. Pata mapanga yu. Ato champion bear. Ato champion bear. Ato champion bear. Sidi mishankazi. Kobana nika pinka na pinka alafu. Anatampa beki afu nipo sentafu. Na hii mechi fight anacheza alafu. Na butu wambali ndo sifa sa sentafu. Ato champion player, ato champion player, ato champion player. Kinyo nteli kona mpaya. Ato champion player, ato champion player, ato champion player. Kwa feeling. Ato champion player, ato champion player, ato champion player. Yoni mandogi. Ato champion player, ato champion player, ato champion player. Wisi babu, tunakuja kimtandao. Kimtandao, kimtandao, kimtandao. Bani city. Kimtandao, 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 kimtandao.
Baba Islam.
Kimtandao. Keep down down,
shake your mouth down.
Keep down down, keep down down, keep down down, keep down down.
We sit down, we move
down. Keep down down, keep down down, keep down down. Better, better, keep down down, keep down down, keep down down, keep down down. Keep my girl, keep down down, keep down down, keep down down, keep down down.
Turn your foot down down,
keep down down, keep down keep down down, keep down down.
Kameruti,
what?
Bakachai.
Word,
mdoli wa kabatini.
Word,
naona kari.
Wagine.
Word,
naona kari.
Watoto masai.
Asampona kaonekana.
Nawaona.
Word.
Amori ninja.
Wewe hapo.
Naona kari.
Wewe.
Duri jaifa.
Acha kabisa.
Naona kari.
Word.
Watoto wa sabato.
Kama ote
Goku kimage.
Na wengine kibao.
Chausela
Dago.
Naona kari.
Wewe.
Waze wakitunda mabegiani.
Kichuksi.
Kakaima.
Mdachi.
Naona kari.
We.
Watoto Temeke.
Parisi.
Mkoba.
Mselabuya.
Naona kari.
Kapigia manta buwana.
Watoto mbagawa.
Watoto wa Morogoro.
Watoto wa Kisaki.
Watoto wa Ikwiriri.
Watoto wa Mapinga Bagamoyo.
Naona wakari.
Selemani Koreza.
Watoto wa Kebo.
Mitebo.
Naona wakari.
Poti Kagire.
Wasewa bincho.
Digi digi pombe mtiti baba.
Falsafa ulipo tupo baba.
Dima dima skanka.
Saglaifu.
26 jabu jabu.
Dogo kwafo.
Dempwe.
Naona kari.
watoto wa Keko, watoto wa Buruni, watoto wa Magole, watoto wa Kifule, watoto wa Msonkola, watoto wa Gobs, watoto wa Chanika, watoto wa Zingisiwa, na waona wakari, watoto wa Kisalawe, watoto wa Temeke, na waona wakari, wase wa Manova City, Icho, watoto wa Kiwalani, Mapu, na waona wakari, Maji Machafu, Bulati, na kuja paka Tumaini Jema, Uchi wa Pasaka, watoto wa Madawa, leta uchizi hapo, asampona kaonekana, asampona kaonekana, ficha sura yako, producer.